Omwendo ogw'abantu abakafa ekirwadde kya Ebola ku mwyalo mu DR Congo ongedde okulinnya kati bali 10 ate abakakwata baweze abantu 39. Ebola w'e Congo yatuusizza n'okuyimiriza emikolo eyo gy'olunaku lw'abajulizi mu Uganda oluvannyuma lw'omusujja ayinza ow'omusajja enzaalo ya DR Congo ofiira mu ddwaliro ery'ekibuli mu Kampala. Akulira ekitongole kya Africa Center for Disease Control and Prevention, Jean Kaseya, ayongedde okujukiza abakulu mawanga iranye DR Congo okuli ne Uganda nti Ebola tafunanga ddagala limujjanjaba oba okumugema ng'ekisingayo kwe kutangira okusaasaana kw'obulwadde buno. Alabudde abakulembeze mu mawanga gano okutuukiza emitendera egy'okutangira abantu okuziika abafudde ekirwadde kya Ebola kikendeeze ku nsaasaana ey'olumbe luno olwa Ebola. Obijidde nga n'ekitongole kya Amerika ekya United States Center for Disease Control and Prevention kitegeezezza kibongeri okakasa abantu babiri n'omuntu omu eyakafa mu ggwanga erya DR Congo lwa kirwadde ekya Ebola. Ekitongole kisinga ku byobulamu ki WHO kyongedde okulangirira okulaba ku kirwadde mu ggwanga erya DR Congo nga bagamba nti kawuka kaliwo kawuka aka bundibujo virus kali ku mutya kino ekiddewo embeera ey'okweraliikirira n'obunkenke obuli ku mutendera ogw'ensi yonna.